chingolalika utenga wambu ya Yesu
ine natotela lulia mule pala bambi ine natemwa lulia mule sumbula bambi nalimi chetekela nanguta mumpele pantu nalishi bobu shikubungo mukampala ine natotela lulia mule pala bambi ine natemwa lulia mule sumbula bambi nalimi chetekela nanguta mumpele pantu nalishi bobu shikubungo mukampala nama ilo yawe
nama ilo katani mukampala nama ilo katani mukampala
hey mwemula monekela
mwemula monekela mashite ya ninga
imwe mukampala
mukampala nishitanga ya Afrika
hey ichebo chenu
ichebo chenu
yawe
tacha kende mbusha
kabiri ichebo chenu
ichebo chenu tacha kendo mbusha
na mailo yawe
na mailo katani mukampala
yawe
na mailo katani mukampala
ishi wilienu mbwe owandi talifilwa fiose mwana ya tata filimu shila nadi kwa tesa samo mutima wandi pantu mwalinda ya nangu fimonekele kuwa nandi na ine filimu shila nangu fimonekele palibandepa na ine filimu shila Tetinjiwe Tetinjiwe Kulole la fie pamfumfie Adiparo mtu uyolole la palile sawakwe Na mailo katali mwala mpala Na mailo katali mwala mpala
Mwala
mwale kela na panchete ya ninga ya
Mukampala, nishitanga ya Afrika
Imwenda mufiru wa mwe wafi pampusho
Ichebo chenu, tacha kende mbusha
Ichebo chenu, tacha kendo luisha
Ichebo chenu, tacha kendo luisha
Na mailo katari yawe
Na mailo katari, Mukampala
Mula monekela nangu isonde liankana Iwe mula monekela nangu valu kwa wansula Mukampala nechupo ishitanga ya Afrika Mukampala na vana ishitanga ya Afrika
Katani
Mukampala
Na mailo katani Mukampala
Umutima wanti Ukabila imwe Kabiri ya menso yanti Ya tonto kumwa ikala Inenda totela Lulia mwampela Kabiri Totela lulia mwampokolola nali michetekela mwe Yesu nali michetekela mwe Yesu nali michetekela yawe
nali michetekela nali michetekela mwe Yesu
Lesa ushibe po
Nali michetekela Nali michetekela mwe Yesu
Kumulona wenu ye kwa becha
Nali michetekela Nali michetekela mwe Yesu
Imwe tamulaba yo
Nali michetekela Nali michetekela mwe Yesu
Leso Lesa mwala fe
Nali michetekela Nali michetekela mwe Yesu
Samulekele shavano
Nali michetekela Nali michetekela chetekela mwe Yesu
na mairo yawe
na mairo katali mukampala Katali Mukampala.
It's a Kampala production.
Titi tingola lega utenga wambu ya Yesu.